Onye nwe mbo inaza, onye nwe mbo inaza, onye nwe mbo inaza. Akpọrọ gị onye nwe mbo inaza, onye nwe mbo inaza mbo, onye nwe mbo inaza. Site n'ike gị were ọkụ gị fesasịwa, site n'ike gị were ọkụ gị mebisiwa, site n'ike gị were ọkụ gị riwa aja. God of divine intervention.
My case is urgent. Jesus, my
my case is urgent. Lord, my case is urgent. Oh, my case is urgent. My case is urgent. Oh, Jesus, my case is urgent.